Doug Max. Beraku vuga uje ubanze utekereze, ukavuga ibyo ubonye byose, kuko umunsi umwe agapfa kabuliwe n'impongo. Doug Max Records. Wowe kugenda uvuga guzwa wabigize intwaro, ariko ubwenge bwo mu bikorwa ugasanga ntabwo. Ntabwo ugenda uteranya abantu wagira ngo ubone ibihembo, ubeshya kuvuga ibyo utazi uteze mu rundi rwego. Mu gihe abandi bagwiza inshuti wowe wagwije abanzi, wagiriwe inama kenshi ariko rwose uzica amazi. Mana wabashaka kukumena gatwe ntubazi, wigize ikigometse ku isi wafashe ikibanza. Uzicare rine maze nawe wicire urubanza. Menye hagati y'inkoko n'igi n'iki kibanza. Nurangiza uze undebe, ufate mira wirebe, usanga uri umuntu naho njyewe nkaba imbwebwe. Nubwo waba ikigometse uri igihangange, ufite ubwiza rwose, warahogoje bose, wagushyira pisi ya wenyine ngo ufate ikigwa. Ndahamya ko utatinda na gato kumenya icyiza. Ndavuga bakambuza ngo nceceke, abona umugira inama. Sigacyo urwara rurerure kimenya inda, bakakumva inama ugirwa, ugasuzugura ibyo ubwirwa. Bose bazaguterana mu gihe uzaba uvirwa. Usuzugura uwo utazi ukamwita icyo ntazi, umurusha ubwenge ubwiza ifaranga ndetse n'ibindi ntazi. Icyatumye njye mpimba kigatuma ndirimba, nabonye ibibera hirya no hino mbona biteye agahinda. Ubeshya ubusambanyi ugoma ubugambanyi, byinshi bibera hirya no hino ndetse njyewe ntanazi. Urashaka maramuko kuki ubyituko, ururimi ruratwika cyane kurusha umuriro, kandi burya ntakiramba cyane kurusha umurimo. Ukeneye amaboko akora si umunwa uvuga, munyarwanda ikiza ni ugukora pana kuvuga. Ndavuga bakambuza ngo nceceke, ubwo ngasuzugurwa bigatuma nibaza gashoberwa. Nabona abantu bambaye baberegwa ari byiza, kandi nibyo mukuri umuntu yaremwe ari mwiza. Bwije uko buteye nagendaga nca kenge, nagenda mbona ko mukuri ishyamba atari ryeru. Bose bavuga urukundo ariko ntawukunda, kuko nyuma y'igihe gito muzi uko bigenda. Nyamara njye nayobewe mukuri ikibitera. Ndavuga cheke, ubwo ngasuzugurwa bigatuma nibaza gashoberwa, ubwo nkaretera.
Guceceka si ubucucu, ni ugucengerwa n'ibyuzi, kandi burya ngo ingunguru iri mu busa yigira induru. Doug Max.